re le mogwa wa di-A re ipiletsa gore go be le ponaletso go tlatsweng ga dikgeo tsa mosebetsi wa EPWP motseng wa Clocolan. Re le mogwa re botsitse dipotso go lekgotla la motse mme re tla tswela pele go gatelela gore go be le dikarabo. Go na le kgwao e maatla mabapi le mokgwa o go kgethwang batho ba batla mosebetsi e tswe go ena le boitshunyatshunyako ba dipolotiki. Moagi e mong le e mong o lokela go fua monyetla. Re le DA re ke ke ra phomola go fitlhela go ena le nnete go tlhagelela gore ga o na le boikarabelo. Ditšhelete tsa mmuso di lokela go thusa setšhaba e seng mekga e itseng ya dipolotiki.